Anachukua, anaweka, wa
le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa
le grand Mbao.
Anachukua, anaweka, wa
bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa
taramu kupendwa nae, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mtangaji malaya, waina wabusu nini wamegusa babaya. Na mwaka huu, lazima wachuchumai.
Wamengia chakike,
ewa
chakike, wamengia chakike, cha, cha, chakike.
Tuale,
wamengia chakike,
kwa penzi letu
chakike.
Lazima wachuchumai,
wamengia chakike,
kwa penzi letu
cha, chakike.
Makukote, mabutale. Don Mendes Bajuni H Bajuni.
Chumbani enesi unipatia panado. Kujenga za Messi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu
anachukua anaweka wa
kwenye gari.
Anachukua anaweka
iwe jikonyo varandani.
Anachukua anaweka wa
doze 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 doze.
Anachukua anaweka
yani dale salama joto. Tuale soji pepe oya Kongo joto. Tuale soji pepe
oye Mose Kunambi
pepe
o Ricardo Momo
pepe
oya Mama Dangote
pepe
Edoni Fumbwe
pepe
chu chu
pepe
chu chu chu
pepe
yani chu chu
pepe
chu chu chu
pepe.
Joseph Mertier,
Nasei, Panalobi, Nasei,
Kaya Kaya Musa,
Kule, Fukama, Fukama, Mwana, Fukama, Fukama, Mwana, Fukama, Fukama, Diamond, Fukama, Fukama, Quadra, Fukama.
Papa mo bimaya, Papa mo bimaya, Papa mo bimaya, Papa mo bimaya. Anya kaka tura kuka kate aluba kate.
Sibaye,
yes, Shozi Matata,
Tuma, Tuma.
Adolfo Mute Bachi la Mouina
Papa Mazuma, Papa Mazuma,
Joseph Poussac,
Papa Mazuma,
Zodwa,
Andel
Mazuma,
Dar es Salaam Mazuma,
Akosha,
Daimon Mazuma, Kinshasa Mazuma,
Kaya, Kaya Musha,
Mazuma,
Kaman Fouama.
Usiniguse, kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Kwanza kambali
corona.
Kusimba te
corona.
Kwanza kona ogopa
corona.
Usana musika
corona.
Tena vaa maski
corona.
2 metri
corona.
Mikono ya kokosha
corona.
El Bigo St. James
Didi Stone Nike
Ibi Santos
Are you a lizard?